luchando, aleluya, manga lisa, ontela, olu, vela,
God.
Ukholo lwethu nathi sisiku khunge mamasiku enyani songenye uta dolu gaba baba lunje lunje ngolwandle elumanzi lujulile Gizokwethemba njalo gizokwethemba njalo ngise Jesus. Hey, Abasa. Gizo. Obu konza futi. Obu konza fu. Ota no. Pamani ba zalwane ba ka Kristu vuka nini sekosi silebo hloma nini hloma nini zi kebo zo Mandango, ay, 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 Sizonqoba Evugani. Come on everybody, just lift it up for the next 10 seconds. Inibandla bo Anibo